story. Tamani vya watu, e Mungu nipe subira, pake fike zamu yangu. Japo napitia msoto, bado na mimi nitapata kesho. When I come special, nitapata mimi jajasho. Na kuipata pepo, duniani ni changamoto.
Shetani ya shindwe, iki kijipu chungu mapema nkitumbuwe.
Na wapenda ila nogo pangoma, yo Singida Dodoma. Na pamba na ugari usijikoma, Vincent Fema india kuchoma.
Balanja nshazowea, na bado na mini ntatoboa. Yesharani ya karanga, na naishi nyumba ya kupanga. Na kukata kama hajatokea, na muda ukifika mtansifia. Never give up. Keep fighting, don't lose hope. Hey, wake up. Don't be late, please be sharp. Moyo wangu tulia, sitamani vya watu. Hey Mungu nipe subira, pake fike zamu yangu. Japo napitia msoto, bado na mimi nitapata kesho. When I come special, nitapata mimi jajasho. Na kuipata pepo, duniani ni changamoto.
Five now.